Zenga Daddy, Cobra, TK Way. You know how we do. Sunajua. Mfalme kazini. Eh, woli pito na wakati, minko ahead of my time. Flow yako imebita nice na mina kujana the new design. Vile underdog nime rise, madogi za kunya zinyori inside. Kwa mikono za jana reside, mabani wote wata recognize. Na fufu wa rap mindo remedy, songa mbali kau na negative energy. Nisiporoga sinta daddy, mintaroga hadi nigonge ka 70. Bazenga dadiji na bigi tabidadi unya nipe kazi kwa ministry. Nogopa pongi na tupa kushindata pongi na ugu wa syphilis. Niki step ni matimbo origi, leather, feel your texture. Na excel kwa ifani ya mziki, mrazi, keti, upigwe ki lecture. Squeeze yo kitaja quotation, kile nasema ni ongeza pesa. Squeeze niko on rotation, rather ni naishi maisha kwa blender. Msupa magician, jome fanya chuma ikambao. Ligi simia ni tao, nashika hisi ya zao. Mamuso na teta ni hao, fimbo itoshei kwa trao. They say I'm busy and proud, when the money came around. When he fall out, you doubt his skill, mfalme ni mimi si wao. Hype na ambition ni vitu mbili ni konazo kwa wingi. Ni brida tu na BBI, kwa hizi gazeti na TV. Unatakaje kukafunga na huna bidi kwa CV. Nuka tawaba na Joe, mushiri hapo ndani 18. Impossible kuni beat, kakudishi clips na uma. Wakingo jani fall off, ole wao mina vuma. Mitego zao niliruka, kaile logo ya Puma. Nupenda gama petit, kaile figa ya Huda. Tenje inalia, guess ni nani anadunga. Omolo bana, niko na shoot, nyokole kidinga. Flow ni mbaya, netaji booster, basi leta G-bag. Ambia marapa, moto na washa, wata weza zima. Tenje inalia, nani tena navuta. Twitter bana, mini rapper na nataka free verse. Iza bana, kani verse, uchune quarter meter. Ujais kiaga, izo mabere mishika na doza feature. Tulia, kasi na form nimetulia. Kejani wa supaka kumina, this year wata nichukia. Sishiki kladi za jumia, nikifika nika movie. Hollywood kwenye cinema, sosi na jaza majerican. Bogi mejaa seminar, ndani ya booth na Beringer. Goma zote zina enea, kwa klabu, pandemonium. Juba zenga dadia kwa area, the louder, the merrier. TK's in sheria, nikifanya na deliver.